na 1.7 million followers, mnaniuliza siri ni gani? Siri ni hii. Unaona hapa kando yangu kuna ka plus, tebu kafinye. Alafu hapa chini yake kuna kalabu, kafinye pia. Sasa enda comment section uandike done. Ukipata mtu ameandika done, like comment yake, umfinye, alafu uandike yako done. So hapo comment section tutafinyana. Na hivyo ndio sisi wote tutafika 1.7 million followers. Mmeona ni rahisi? Sawa.